Sanibona ekuseni kini iphasike lijabulisayo kakhulu komunye ngamunye wenu lolu olunyelo zinsuku ezinkulu kunazo zonke sikhumbuzweni sovuko lwenkosi yethu ngolunye lwezinsuku ezinkulu kunazo zonke lawo wonke umlando wezwe uvuko futhi sijabula kakhulu kuba lapha kulokhu kuza kulolu suku olukhulu nokubonga ilanga liphuma nezimbali zivuka emhlabathini yonke into igulume ngephasika futhi manje yasikhathamisa amakhanda ethu umzuzwana owode nje baba nkulunkulu siza ebukhoneni bakho futhi silindele wena ukuba usiphe kulokhu kusa isibusiso esincane nje esingaphezulu esivela ezulwini ukuthinta ukuthize kuncane kwephasika emiphefumulweni yethu uqobo ukuthi uma sisuka lapha singahle sithi njengalabo babevela emawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakhe na ngokuba sikucela egameni lakhe nangenxa yenkazimulo yakhe amen. Ngale ncwadini yokugcina isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili evangelini likaMathewu ongcwele nevesi lesikhombisa ngifisa ukufunda indikimba njengoba singena kule nkonzo.
And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead.
Bani masinyane nitshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo futhi bhekani uyanandulela ukuya eGalile niza kumbona khona bhekani nginitshelile.
There has been many great commissions given to man and the peoples of this earth. But never was
kube neminingi imiyalo emikhulu enikwe umuntu nabantu balomhlaba kodwa akukazi kube khona umyalo obaluleke kanje onikezwayo njengalona hambani nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo lowo ngumyalo omkhulu futhi indlela kuphela lokhu okungani qezwa ngayo kwakungenxa yokuthi kwakufanele kube nokukhulu kunqoba kuqala.
There has been man in our days and in the days gone by in the great history of this world.
Kube nalodo ezinzukwini zethu nasezinzukwini ezedlule nasemlandweni omkhulu walelizwe kokwalo omkhulu izinkundla zempi ezibanzi kube nabanqoba abaningi kakhulu izinto eziningi ezinkulu ezenzelwe uhlanga lwesintu. Sibonelo nje ngiyacabanga njengoba ngehla kulokhu kusa ngivuke kuseni kakhulu futhi bengingenalo ithuba lokutadisha kakhulu ngoba bengingazi nje ukuthi iyiphi ingxenye izolo busuku ebesizoba nayo namhlanje phakathi komelusi nami ezinkonzweni. Kodwa endleleni yami ngehla kwenzekile ngiyacabanga yini kulokhu kusa ebengaba yinhle kwedlula konke ngikwaziyo ukuyisho kubantu bakhe ukuthatha umlayezo ngicabange ngalokhu hambani nitshele abafundi bakhe. Manje abafundi bakhe abalandeli bakhe umfundi ngoyedwa olandelayo futhi ngicabange ngale ndaba yokuthi umnqobi omkhulu nonamandla.
Thinking of how many great conquerors we have.
Futhi ngicabanga ngokuthi bangaka abanqobi abakhulu esibe nabo kulelizwe nokuthi izinto zini ezinkulu abazenzile ukuqhubela phambili nokwenza ngcono indlela yomuntu yokuphila.
I was thinking of the great
Bengicabanga ngoNapoleon omkhulu emuva osukwini lwakhe ukuthi wayengesiyo kanjani indoda engumfulentshi uqobo kodwa wayenokuthile emqondweni wakhe.
First he
Fulanzi wayengamthandi uvele eziqhingini kodwa wayenombono engqondweni yakhe ukuthi ngolunye usuku ukuthi uyonqoba futhi isizathu sokuthi abe nalokho engqondweni yakhe wayedingeka abe nokuthize ukusebenzela kukho. Wo wonke umuntu ngaphambi kokuba wenze umsebenzi ufanele ube nenjongo ethile okunye okungenziwa esikundleni sokunye into ethize osebenzela phezu kwayo eyenhloso yomsebenzi into ethize ozosebenza ngayo. Futhi njengoba zonke sazi ngokuthatha umlando kaHitler noma hayi okaHitler kodwa okaNapoleon ukuthi wayehambe wedlula ngasenyangeni nangasekushintsheni kwezinkanyezi wasebenza ngaleyo ndlela futhi elindele ngoba lokho ngesinye isikhathi wenza kanjalo futhi wazuza kunqoba. futhi uvikela ngapha efulanze futhi uba yiqhawe elikhulu wabulala indoda amaningi ngenxa yokuthi babengenakuvumelana naye futhi wahlanza lonke izwe lakhe kwayo yonke into eyayimelene naye wavele nje wakukhucula ngokoqobo ngoba wayedingeka kabe nakho ngaleyo ndlela uma wayengabanga nakho ngaleyo ndlela okuyoba nento ethile emelene naye ngaso sonke isikhathi futhi uhlelo lwakhe olukhulu wayenalo engqondweni yakhe ukuphila kwakhe uqobo kwakuyoba sengozini ngakho-ke wayedingeka abe nawo wonke umbuso wakhe ngokuphelele nje njengoba wayengawuthola ngiyacabanga manje ukuthi niyangilandela kulokhu ngomnqobi omkhulu engimcabangayo yonke into embusweni wakhe ifanele ibe ngeyakhe kufanele kube inhliziyo umphefumulo nomzimba kwakhe ngeke kwababiko lutho olumelene nayo yonke into eyayimelene naye ubeyodingeka ayixoshe kufanele abe nayo yonke into ngokoqobo ibe ngeyakhe futhi uma unapheliyoni wahloma izikhali ombamba izibhamu wamamasketh izinkemba futhi waphuma nalo mcabango wodwa ukuthi uyonqoba izwe futhi ngokuphathekayo wakwenza lokho eneminyaka engamashumi amathathu nentathu ngenkathi wayeseyinsizwa wayengumnqabeli wokuphuzwa kotshwala futhi udumo lwakhe olukhulu lwamenza waba ngozazisayo futhi wafika emizweni yakhe waze wafe neminyaka engamashumi amathathu nantathu isidakwa udumo lwakhe wayengelumele futhi ngicabanga ngomuntu okwathi kulena eneminyaka engamashumi amathathu nantathu wanqoba umhlaba futhi wafa eyisidakwa ngenxa yodumo lwakhe futhi walahlekelwa yiwo wonke umgomo ayewulwela wayewuhlobo lomfanekiso noma hhayi umfanekiso ngingathi kodwa wayeyithuluzi likadevele futhi ezama ukulahlela phansi izwe futhi wehluleka emashumini amathathu nantathu kodwa lona omkhulu nqobo namandla engikhuluma ngaye eminyakeni engamashumi amathathu nantathu wanqoba yonke into eyayisemhlabeni nasesihogweni eneminyaka engamashumi amathathu nantathu nqobo omkhulu nonamandla ngicabanga ngezimpi ezinkulu ezilwiwe ezinkundleni siyazi ukuqeda ngonapheliyoni ukuthi ufike kupheleli kwakhe Waterloo kwaba yinhlanhla yami kungekudala ukubuka phezu kokufanisa kwenziwa ngezinsalela zenqola yakhe neyamadoda amahhashi neyendoda ukuthi balala kanjani enkundleni yempi futhi izinqola zinqobelene ndawonge amasondo ephukile kwesokudla nangaphandle phakathi emathafeni kwalapho lo mbukiso omkhulu wenziwa khona futhi umehluko nje kuyiwo ukuqaphela ukuthi umuntu esemashumini amathathu nantathu nehlazo elilele lapho esikhumbuzweni sempi yakhe enkulu nokunqoba bese kuthi-ke ukuya ejerusalema futhi ubuke ethuneni elingenalutho njengesikhumbuzo somnqobo omkhulu nonamandla ngandlela thize enye kunokuthize kunqobeni uma sinokuthize esikulwelwayo uma kunesifo emzimbeni wethu futhi siyalwa phakathi kokufa nokuphila ukunqoba kunje uma sesikubone kunqotshiwe uma silwa phezu komkhuba othize omkhulu noma enye into ethize enkulu esihaqile uma ekugcineni amafulege amakhulu ebhakuza futhi sikunqobile kusinika ukuzo kunjani ngaphakathi kwethu ngokuba khona-ke sesingaba ngumnqobi manje ngicabanga ngempi yokugcina nokuthi kwaba kanjani ngenkathi uHitler wayethathe iwoso futhi amajalimane acabanga ukuthi lokho kwakungokunye kokunqoba okuningi okukhulu kwedlula konke okungaba khona ngenxa yokuthi induna yabo enkulu engukapteni u-Adolf Hitler kanye nje wacinisa yonke iWarsaw, wayedilize amabhuloho nebhuloho elikhulu lawa amaphepha ayegcwele izithombe ezinkulu zokuwa kwebhuloho. Amajalimane amasha adubula emgwaqeni futhi ashaya izigubhu futhi ashaya izimpempe nezinkulungwane zamabhanoyi adlula ngakuye lapho ewine kunqoba kwakhe kokuqala okukhulu. Kubekwe njengo-Alexander omkhulu noma uNapoleon ukunqoba izwe, kodwa waphethela kuphi na? Ehlazweni impela wakwenza.
I can remember when they built the Great Burma Pass.
Ngiyakumbula ngenkathi bakhe iBurma Pass enkulu, kufanele kube uma bawelela entabeni, abanye bafana abahlezi lapha kulokhu kusa mhlambe abawela kulentuba enkulu, umsebenzi onje kokuyiyo kwathatha umsebenzi wangempela ongakanani, futhi umsebenzi onje ngempela abawenzayo.
And how much money it cost.
Futhi kwabiza imali engakanani ukwakha iBurma Pass? Izigidi zamadola. Abafana abalahlekelwa izimpilo zabo ekwenzeni kanjalo.
But finally, and after a while,
kodwa ekugcineni futhi emva kwesikhashana, ngenkathi imayela lokugcina le ndlela lazi lihanjiwe, futhi ngenkathi intuba isiqediwe, ukuthi kwenyuka kanjani ukumemeza kokunqoba kubantu, babenentuba ababengawela izintaba ngayo ukuzuza kunqoba. Ngicabanga ngenye intuba ukuthi ngelinye ilanga yabiza ukuphila kwenkosi yethu ebusisiweyo. Kwakungesiyo kuphela indlela emhlabeni, kodwa kwakungumgwaqo omkhulu owawubizwa umgwaqo omkhulu wobungcwele, lapho ongcolile engayikudlula khona, kodwa labo kuphela baphawuliwe, yilabo kuphela basohlangothini lolo akulo baya kudlula kulo mgwaqo omkhulu. Ukunqoba okuningi okukhulu kuzuziwe. Abaningi bethu namhlanje bangakhumbula kahle ngempi yokuqala yomhlaba. Ngiyakhumbula ngenkathi nje ngisengumfanyana ngangizizwe izimpempe zishaywa, futhi ngisho abalimi ensimini bamisa amahashe abo futhi bavayizelisa izigqoko zabo.
They screamed, they hollered. What had happened? The war.
Bamemeza bampongoloza, kwakwenzekeni na? Impi yase iphelile, ukunqoba kwase kuzuziwe. Umnotho omkhulu ababe ulwela ekugcineni sinqobile. Ngicabanga ngale mpi yomhlaba yokugcina. Ngangihlala ngaphesheya nje kwesitaladi, futhi ngenkathi izimpempe ziqala ukushaywa, abantu bagijimela emayadini, abesifazane begqoka amaphinifa abo bewakhumula futhi bewashwiba emoyeni. Izinhlavu zandiza ezihlahleni, izimpempe zishaywa, izimoto zancintisana esitaladini, abantu bawa ngamadolo abo futhi baphakamisa izandla zabo bamemeza bakhala. Ngani na? Ngoba impi yase iphelile.
And the blessed ones, the dear boys that was across the sea.
Futhi ababusisiwe abafana abathandekayo, lowo wawela ulwandle masinyane wayezontweza yeya ekhaya futhi kubo. Kunqoba kunje izikhathi ezinjeni kuxhuxhuma kunoma yiyiphi inhliziyo ijubhi enje. Lobo busuku wonke umuntu wayesenjabulweni enje, wawungangena esitolo othenga udlele kuzo futhi udle, bese uphuma futhi ungakukhokheli. Kwakuyobe kulungile, wawungasebenzisa imoto yomuntu oseduze. Kwakuyobe kulungile, wawungacela owawukufuna futhi mhlawumbe wawuyobe usuyitholile. Ngoba ngani na? Kunqoba kwazuzwa, abafana babeza ekhaya, konke kwase kwedlule.
I'm thinking, my brother,
Futhi ngiyacabanga mfowethu kubika kakhulu ukuthi lezo uhlobo lokuzwa ngeke luhlale zonke izikhathi kodwa kumKristu kulokhu kusa ukunqoba kuzuziwe izinsimbi zenjabulo ziyakhala impi siphelile phakathi kukaNkulunkulu nomuntu ukunqoba sekuzuziwe.
Before any victory can be won, there must be great prices paid.
Ngaphambi kokuba noma yikuphi kunqoba kuzuzwe, kufanele kube namanani amakhulu akhokhiwe. Oh, amanani anjepho, futhi ngezinye izikhathi ajule kakhulu, futhi yenza izibazo ezinkulu, zitilizelwa phansi. Kodwa ukuza sibe nentaba, sifanele sibe nesigodi. Ngaphambi kokuba noma yikuphi kunqoba kuzuzwe kufanele kube namanani amakhulu akhokhiwe. Oh, amanani anjepho, futhi ngezinye izikhathi ajule kakhulu, futhi yenza izibazo ezinkulu, zitilizela phansi. Kodwa ukuze sibe lentaba, sifanele sibe nesigodi. Ngaphambi kokuba sibe nokulungile, bafanele babe nokungalungile, ngoba ubungeke neze wazi ukuthi okungalungile kwakuyini.
But in order to conquer and to win the greatest battle that was everyone.
Kodwa ukuze unqobe futhi uzuze impi enkulu kunazo zonke sezake zazuzwa, oyedwa waphuma enkazimulweni iminyaka eminingi edlule, futhi akazange azethwese yena uqobo isimo sengelosi.
He did not come as
akazange njengomuntu othize omkhulu, kodwa wayezofakazisa ukuthi akuthathi izinhlobo zezibhamu, amamaskethi nezinhlamvu namabhomu yama-athomu ukuzuza impi.
He clothed himself in humility like a little baby and was born in.
Wayezimbathisa ngokuthobeka njengengane encane, futhi wazalelwa esitebeleni. Kwakungekho ngisho indawo yokuzalwa kakhe ngenkathi efika. Ngifuna nibuke uhlobo lwehlukile lwento yokuhlasela alusebenzisa. Manje uhlanga luka-Adamu lalusekuthunjweni lonke, lapho babengenathemba, bengenankulunkulu, bengenathuba, bengenamusa, bengenalutho lwalungabasiza. Izitsha ezinkulu zezindawo eziphansi zabalahliwe zazivalelwe ebumnyameni. Kwakungekho ndlela yokuphuma, kwakungekho ongasiza, kungekho lutho olwalungenziwa, kwakubukeka kufana nokuhlangene, ukulahleka okuphelele.
But our hero, who came down from the portals of glory, condescending.
Kodwa iqhawe lethu elehla livele emasangweni yasenkazimulweni lizehlisela phansi, ngokuba kwakungekho muntu emhlabeni owayengenza umsebenzi. Bonke babe njengokukhuluma kwasezeni esikepheni esifanayo.
We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking.
Sasizonke zalelwa esonweni, sabunjwa ebubini, sifika ezweni sikhuluma amanga, futhi kungekho noyedwa wethu owayengasiza omunye. Sama singena lusizo, sehluliwe umsindo kuzo sonke izandla, sonke singahlangene.
We could not keep law.
Sasingenaki ugcina imithetho nemigubho, sithola ubuntekenteke babo nokunye nokunye. Sasingenaki ukwenza, futhi kwakubukeka sengathi zonke isintu sabhubhiswa.
And then he came. He came down because he was in the beginning. The Bible said he was the Word.
Kodwa ke wafika wedla ngoba wayekhona ekuqaleni. Bhayibheli lathi wayeyizwi, wayeyizwi imicabango elaphuma kuNkulunkulu, nezwi imicabango ekuqaleni laliyizwi, futhi waba yizwi. Kodwa ke ngenkathi enyukela phezulu ngalolo suku lwenkazimulo lwePhasika, akabanga yizwi kuphela, kepha uba ngumpristi omkhulu wezwi lakhe uqobo. Oh, into ejabulisa kanje mfowethu Neville. Cabangani nje, akasilo izwi kuphela, kepha ungumpristi omkhulu wezwi lakhe uqobo.
How could we doubt it?
Besingakungabaza kanjani na besingaya kanjani kuye futhi singakholwa ukuthi siya kwemukela sikucelayo na ngokuba uyizwi nomnxuseli wezwi.
The Logos became word and the word made flesh.
Izincabango laba yizwi nezwi lenze inyama futhi yona inyama efanayo eyayiyizwi yemukelwa phezulu ekazimulweni kuli manje ungumpristi omkhulu yenze kunxusela ngayo uqobo ezwini lakhe. Kuthetha lokho le impahla ibandla linayo izikhali ezinjepho azingaze zibe khona ezinjengalo wayeyizwi. Futhi ngenkathi eza wazalela emkhombeni ufikela ukusebenzisa isikhali so THANDO uthando kunqoba izwe hayi ngezinhlamvu zempi hayi ngemishini gani nombayimbayi kodwa ufika ngendlela ehlukile ufika ngesimo sothando waye uthando lukaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi njengomfanyana ngangivamise kucabanga ukuthi uKristu wayengithanda noNkulunkulu wayengizonda ngoba uKristu wangifela kodwa uNkulunkulu wayenokudiza kumelene nami kodwa ngithola ukuthi uKristu uyiyo kanye inhliziyo kaNkulunkulu. Nkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi yilowo nalowo kholwa yiyo angabhubhi kepha habe nokuphila kuphakade. Manje uyafika kuqala kunqoba futhi into udeveli ayibekile ezweni kwakuyinzondo futhi ufikele kunqoba inzondo. Ngenkathi sizuza izimpi zethu nokungenokunye ezimpini zasezweni kuhlala njalo kushiya ngokuqhubekayo inzondo ngoba izimpi zalolo hlobo ezasitha. Kodwa uKristu ufika nothando ukunqoba inzondo ukuthanda labo ababengathandekiyo ufika nesikhala sehlukile. Futhi wazithoba yena uqobo wenziwa wabaphansana kunezingelozi ukuzo ukufa nokunikeza isibonelo futhi ngenkathi wayelapha emhlabeni wahamba phakathi komuntu. Wahlola izikhali zakhe zokuhlasela ngenkathi ebhilisa abagulayo ngenkathi ethatha amabhesikiti amancane amahlanu nophisa ababili bezinhlanzi futhi wondla abantu abayizinkulungwane eziyizihlanu wafakazisa ukuthi wayenamandla phezu kwawo wonke amajome lalikhona. Kungesikho ukuthi wakhulisa inhlanzi kuphela kodwa wandise inhlanzi ephekiwe. Kungesikho ukuthi utshala ukolo kulawo mabhesikiti kuphela kodwa wandise ukolo bhakiwe kulawo mabhesikiti. Kwakhombisa ukuthi wayeyilowo mnqoba omkhulu nonamandla. Kungesikho ukuthi ukukha amanzi emthonjeni kuphela kodwa wenza lawo manzi iwayini emthonjeni. Wafakazisa ukuthi wayenamandla ukunqoba futhi wathanda nesikhali sakhe kwakuwuthando. Manje qaphelani khona ke ngenkathi enza lokho ngenkathi emile ngelinye ilanga eceleni kwethuna likaLazaro futhi kwakukhona umuntu ofile futhi wangcwatshwa sekuyizinsuku ezine. Ngisho labo ababekhona bathi ngisho manje useyanuka ikhala lakhe lase liwele phakathi izibungu zesikhumba zase zihuquzele kuso.
Jesus
stood there as the mighty conqueror. Ngenkathi ethi kuMatha noMaria, ngenkathi emilapho, angishongo yini kini uma ningakholwa kuphela, nizobona inkazimulo kaNkulunkulu.
He had just got through saying when they said, our brother's dead and so forth, he said, I am the resurrection and the life.
Wayesanda kusho nje ngenkathi bethe umnewethu ufile nokunye nokunye wathi ngingikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa nokho uyakuphila nophila kholwe yimi akasoze afa.
Have I not just told you that eternal blessed power.
Nginitshela kanje ukuthi lelo phakade amandla abusisiwe alele kimi na. Akenzanga leso sitatimende kuphela, wayekwazi ukwenza konke ayekushilo ngokuba wayengumnqoba namandla. Isezi kuye zibambile embozwe ngenyama yomuntu njengomuntu, kodwa ngaphakathi kwalapho kwakungahlali umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu uSomandla omkhulu nonamandla. Wayengaphinde adale, wayengadala izinto ezintsha, wayengakhuluma futhi akucelayo kwakunganikezwa ngalowo mzuzwana, kodwa wazijoba, wayelokhu engophansi, wayefuna ukunikeza isibonelo. Wayefuna ukuba uhlobo olulungile lomnqobi futhi wayenguye, manje wazifakazisa ukuba nguye. Njengoba bengihlale ngisho emhlanganeni wami, mhlawumbe kuzofakazela kulokhu kuza kuleli qembu labantu ngalokhu ukusa okuhle kwePhasika. Inenekazi elingele bandla elithize elingakholelwe ekumukeleni igazi lenkosi Jesu ngaphandle kokuchitheka kwegazi, akukho ukuthethelelwa kwesono. Wangitshela ukuthi umuntu wayengumprofethi nje, umuntu omangalisayo, futhi ngimbenze onobunkulunkulu, ngathi wayengonobunkulunkulu, wayengunkulunkulu. Wathi uzama kumenza abe mkhulu kakhulu, ngathi akukho magama abengazwakalisa ubukhulu bakhe, ulimi lomuntu alugaze luthole ukuzwakalisa.
Speaking with the man the other day,
ngikhuluma nendoda ngelingilanga uzomaqhinga ovele Washington DC futhi wathi ubufakazini obuncanyana ekukudleli kwasekuseni lapho esasihlangene endawonye, wathi futhi Branham kade ngikumluthela impilo yami yonke. Kodwa wathi ngelingilanga ngisethambele ivuselelo eyimfashini yendala, wathi ngaguqa phansi e-altare futhi ngangifuna ukuthola isehlakalo noNkulunkulu. Wathi futhi ngisalapho ngiguqile, manje lona ngusomaqhinga waseWashington owake wasebenza ngisho ngaphansi kukamongameli College, futhi ngenkathi ebheka phezulu wathi ngabona umbono kaJesu. Wathi ngiyakwazi ukukhuluma izilwimi eziyisishiyagalolunye ezehlukene ngokunganqikazi, wathi kodwa angitholanga igama elilodwa ukusho lezo zonke lezo zilwimi eziyisishiyagalolunye. Wathi ngakho ngavele nje ngaphakamisa isandla sami futhi wanginika olusha ukukhuluma ngalo, wathi ngibone nje inkazimulo yobuso bakhe. Leli nenekazi lasho kimi lathi, mfowethu Branham, uJesu wayengelutho kodwa umuntu umprofethi nje, ngathi wayengunkulunkulu dadewethu, wathi umenza abe ngonobunkulunkulu yena kodwa akasuye. Ngakho wathi endleleni phansi ekusongekeni kulele ithuna likaLazaro, iBhayibheli lathi wakhala impela, wayeyikho impela inhliziyo kaNkulunkulu. Wagula njengoba sigula, wayeyinyama njengoba siyinyama, wathwala emzimbeni wakhe izifiso ezifanayo nezinto esizenzayo, nokho ukuba ngumhlatshelo phelele, wathi ngeke akwenze lokho, wenza. Kodwa ngathi wathi wakhala ehlela ethuneni likaLazaro, ngathi kodwa wo nenekazi kunjalo, wayengumuntu ngenkathi ekhala, kodwa ngenkathi emile lapho eceleni kwalelo thuna, lapho ukuthula ukufa kulele, lapho umzimba ubolile wawulele usongwe ngenabukeni. Ngenkathi eJesu sanitshe, waqoqa uhlaka lwakhe oluncane ndawonye futhi wathi, Lazaro vuka. Futhi umuntu owayesefile izinsuku ezine wama ngezinyawo zakhe. Kwakuyini na ukubola kwamazi umenzi wakho? Umphefumulo uyayazi inkosi yawo, futhi lowo mnqobo omkhulu nonamandla wafakazisa lapho ukuthi wayenamandla okufa amazulu nesihogo nethuna. Impela kuchuchumisa inhliziyo yethu, ukhuluma ngokushaya amapani endishi nokubetha amacilongo, na izobe lifanele libe kwijubhili kulokhu kusa ngokungathi aligaze ukutazuluka nokumemeza kakhulu kabantu bakhe, ngoba lolu usuku lwesikhumbuzo ukuthi ngenkathi enqobile isitha sokugcina futhi wasikhulula thina bathunjwa. Yebo, wayengumuntu kunjalo, wafakazisa ukuba ngumuntu, futhi wafakazisa ukuba uNkulunkulu, ngoba ke busuku ngenkathi ulwandle ludlangayo olwabiza ukuphila kwezinkulungwane. Mhlawumbe abanye benu bomama lapha kulokukuza, abafana benu bave kudlangeli kolwandle engaleya. Mhlawumbe ucwile ngaphansi kwamagagasi kulamasimu empi abanzi kulomhlaba, abanye babathandiweyo benu lele ngaleya, mhlawumbe ngaphansi kolwandle. Kodwa ngobuki busuku ngenkathi wayelele esikepeni esincane namagagazi ayexhumaxhuma olwandle njengesivalo sebhodlela, wavuka futhi wabeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yesikephe, wabuka phezulu ngasezulwini futhi wathi ukuthula, namagagasi wathi thula, nalo lonke ulwandle olunamandla lwahlelembeka kwaze kwathi kwakungekho ukushwabana kulo. Impela wayenjalo kuyiqiniso ukuthi walamba njengomuntu ngenkathi ehla entebeni, futhi wayelambile ebuka esihlahleni azokudla. Wayengumuntu kodwa ngenkathi ethatha lawo mabhesikiti nenhlanzi embalwa futhi waphakela inkulungwane ehlanu, wayengaphezu kokuba umuntu. Ngenkathi efa eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule kuthangi elenga eziphambanweni edazulukela umusa, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, kushiyelani na? Wafa njengomuntu. Kodwa amakhulu ayishumi nesishiyagalolunye neminyaka ethize edlule kulokhu kusa, wafakazisa ukuthi wayeyini. Wanikaza uphawu lokugcina lobuMesiya bakhe ngenkathi ephule izibopho zokufa nezihoko sehlukana, futhi wavuka ethuneni engohlulayo. Ngiyaphila kube phakade, futhi ngoba ngiyaphila nani niyaphila. Nangomncobo ukhuluma ngokuhluthula amaphilifa nokulivayize liza na abantu bathi siyahlanya ngoba simemeza kakhulu, futhi siyagijima, futhi siyamemeza, futhi siyampongoloza. Abazange beze kumdangazela kunqubaya kwezulu ukuthi impi siphelile. Owethu omkhulu umnqobi onamandla usewine konke ukunqoba, umile yedwa kulokhu kusa engathintwa. Ngenkathi efika emhlabeni bamnika igama eliphansi kunawo wonke ababengamnika olona, njengohlanya bamiza ngoBhelizebhule, inkosi yamadimoni. Kunjalo waye emzini ophansi kunayo yonke ekhona emhlabeni, uJerikho, nomuntu omncane kunabo bonke emzini wadingeka buke phansi kumbona. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule wamvusa, yilokho umuntu akwenzile kuye. Kodwa ngesikhali sothando wanqoba wonke udeveli, futhi uNkulunkulu wamphakamisela phezulu kakhulu, futhi umnika igama elingaphezu kwalo lonke igama elike lashiwa emazulwini nomhlaba. Lonke igama ezulwini liyakhothama egameni likaJesu, yonke ingelosi, yonke inkosi, yonke into iyakhothama egameni likaJesu.
Every tongue shall confess him, every knee shall bow to him.
Lonke ulimi liyakumvuma, wonke amadolo ayomkhothamela, futhi unyukela phezulu kakhulu aze ngisho afanele abuke phansi ukubona amazulu. Lowo ngumncobo namandla, yilowo wakwenza. Ngenkathi eshiye umhlaba kamuva izolo ebusuku sibe nakho, wayenezihluthulelo zokufa nehayitese zilengo hlangothini lwakhe. Amen. Ningesabi, nginguye owayefile nophilayo, futhi kuze kube phakade. Futhi uvuthi sihlanganiso nginezithuthulelo zokufa nezihoko zileka khona lapha. Ukhuluma ngomncobi, futhi ngoba nginqobile ngenze umkhwaqo omkhulu wenu ukuba nihambe. Umuntu wenqatshwa ezulwini, umkhwaqo omkhulu wavalwa, kwakungekho umkhwaqo omkhulu. Kodwa lapho kwakungekho umkhwaqo omkhulu uyafika ukwenza wodwa. Ohe, uleli wokuqala kwakungamadebolo okungabaza, olandelayo kwakungukulimaza, olandelayo kwakungubugovu. Lo mhlaba wawumbozwe ngolayini bamandla obudimoni, khona-ke ukugula, izifo. Kodwa ngenkathi eqala ukwenyukela ezulwini, izolo busuku besinaye ephuma eHighteze nezihluthulelo zokufa neHighteze ohlangothini lwakhe kunokhu kusa siyamenyuza. Haleluya! Ngenkathi evuka wena wayengohlulayo futhi lapho enyuka wephula onke amandla kadeveli abambe phezu kobuntu wenyukela kweli phezulu futhi hupha izipho ubuntu iziphiwo zikamoya ongcwele unqobo namandla umile yedwa kulokhu kusa futhi phakathi kwakhe nalonke ikholwa ngumkhwaqo obusisiwe umdala omkhulu ongcwele ukuthi olungile ayakuhamba kuwo. Ayikho indlela yokuphunyuka kunolayini wodwa kuphela ocekelwe phansi usuke enkazimulweni. Washiya amanyathela negazi lapho ehamba edabula emhubeni yamandla amademoni futhi wasenzela umkhwaqo omkhulu yonke indlela hlezi kweliphezulu kulokhu kusa njengomnqobo namandla abantu bakhe banejubhili izinkulungwane ezingamashumi zabo umhlaba wonke jikelele amemeza kakhulu kunqoba. Kale ngikubhekisisa lokhu kujoyina ibandla lomthetho elidala libandayo sengiyambona omunye ethi ngizokukhombisa ukulahla kwalo. Lapha kwathi nje imbi yokuqala ingaphela mezo waweza ngomkhwaqo lapha ungena ebhasini iGreyhound bathi ngowani wonke lo msindi na umayelana nani na futhi omunye wabo wathi bukani lapha nandi iphepha imbi nje isiphelile nawo wonke umuntu ekhala futhi ememeza kakhulu. Kodwa yethu wesifazane wathi ohe kungani idingeke ukuba iphele kanjena na wathi ukuba nje ibiqhubeke izinsuku ezimbala kade wathi uJohn nami besiyobe sihlezi emgwaqeni olula wathi besizobe sihlezi lapho wawukhona umuntu emuva ekusaphazekeni kwebhasi wathola lowo wesifazane futhi wacishe wamphosela emnyango.
And when the police arrested the man,
he said, What is it?
Jesus rose.
Jesus avuka kwabafileyo, uPaulo ugcina lobumesiya bakhe. Konke sekwedlule, uyaphila kunoku kuza nezidluthulele zokufa neHighteze. Nginabathandiweyo ngaphesheya komngcele ngale, ngikulomgwaqo omkhulu obuhle omdala, ngenyuka kubabona. Ngiyacabanga ukuthi ngiyahlanya, oh kodwa ngijabule kakhulu. Konke kuxazululiwe, umsebenzi usufeziwe. Epila wangithanda, efa wangisindisa, empela wathala izolo zami waziyisa kude le, evuka wangilungisisa, ngesihle phakathi ngelinye ilanga, uYesu, oh usuku olumangalisayo. Ubabathizo omdala obusisiweyo kamoya ongcwele ukusiholela phezulu kulo mgwaqo omkhulu omdala omangalisayo, wo kujabulisa kanjani, bengingaba kanjani namahloni ngakho na.
I stand with St. Paul this morning saying this. I'm not ashamed of the gospel. Ngama
Paul ongcwele lokukusa ngisho lokhu anginamahloni ngevangeli lika Jesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ensindisweni. Ningamandla phezu kokugula, ningamandla phezu kokufa, ningamandla phezu kwethuna. Ikathi lowo olukhuni umpostoli omdala efika kugcinela kwendlela yakhe futhi baguba ithuna lakhe phandle lapho nokufa kwakumdolozele ebusweni wahleka ngobusweni bakho wathi kufa luphi uthezeli wakho na thuna kuphi kunqoba kwakho na. Kodwa-ke wamemeza kakhulu izindumiso zikaNkulunkulu kodwa akabonge uNkulunkulu osinika kunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngoba namandla ukuthi babonke sewangaphila, ngoba namandla ukuthi babonke sewange wafa, ngokuba kwakunguye kuphele owayenga nqoba ukufa nokunqoba ukufa qoba lwakho, futhi wavuka futhi ngokunqoba wakufakazisa yikho kwakunguphawu lokugcina lobumesiya bakhe. Futhi manje ngenhlanhla uma bekungaba khona omunye lapho kulesi sakhiwo kulokhu kuza oyilunga lebandla lesivivi futhi engayazi ijabulo yokuphela kwempi, abantu bememeza kakhulu, abantu bejabula, abantu bekhala, wena uthi yini indaba ngabo na? Bayazi yinto esiphelile, konke sekuphelile. Impela sishaya amabhendi, simemeza amacilonga nevangeli liyaphuma. Inkazimulo namandla kaNkulunkulu ayaziwa, futhi kungumsebenzi osufeziwe.
The treaty is signed. Glory to God.
Zivumelwano zisayiniwe, uThixo uNkulunkulu uKristu usisayinile ngegazi lakhe Nkobo, yimbi siphelile, ukunqoba kuzuziwe, angizange ngikuzuze, wakuzuza, ngijabula njengakho. Ngingathi abanye balabo bafana bebuya bevela phesheya kwezilwandle bangitshela, ngingathi umkhumbi ungena eNew York lapho nje ungena echobeni babuka ngaleya futhi babona isithombe sibaziwa senkululeko, into yokuqala oyibonayo iphakeme. Bavuka abanye babo makade bona bakhubazekile bephandle endaweni eyicaba emkhunjini, ngakho babengayibona futhi lapho beqala leso sithombe sibaziyo senkululeko baqala ukukhala, bakhala bakwazanga ukuzibamba. Into enkulu kakhulu yaba lapho, indoda enkulu ezandla zimaholoholo evevezelayo neqaqazelayo, abakwazanga ukubamba imizwa yabo. Ngani na kwakuwuphawu lwenkululeko ngemuva nje kwaleso sithombe sibaziwa senkululeko, kwakulele kwakungubaba umama bathandiweyo isithandwa unkosikazi umntwana bonke kulo mhlaba labo ababathandayo bahlala nje emva kwakho. Futhi ngaphambi nje kokuba bangene waqonda kwakuyizwe lokukhululeka nekhaya labanesibindi. Impela kuyoqaqazelisa imizwa yakho lelo funeke lidala lindiza. Cabanga ngakho umakade bona owahlukumezeka empini yangena echwebeni, impela kwakuyisikhathi simangalisayo. Kodwa mfowethu ngokunye kwalokhu kusa lapho umkhumbi omdala waseziyona ukhala, futhi ngibona lelo Pawulu umile lapho isiphambano sidala simadladla. Lapho imimoya ithishile amabhanela awo ampunga amadala, lapho ihamba edabula inkungu yokufa, ukunqoba kunje kuyikho. Ngani kumangalizi singeke sawubamba ubuza wethu thule, into ethize yenzekile sibe ngabafo abayizakhamuzi, into isiphelele. Ngenkathi becamalazela ibhuloho elikhulu phakathi kwenyakatho neningizimu Australia, kusuka eSydney ngaphesheya kweningizimu Sydney, wakuthatha kanjani wonke umuntu ngani baya kulolonke izwe ukuzama ukuthola umuntu kukwenza lowo msebenzi wawumkhulu kakhulu, ngoba bathi akekho ngakwenza. Ekugcineni indoda evele eNgilandi yathi ngizowenza umsebenzi, ngenkathi yehlela lapho ukwenza lowo msebenzi yahlola lonke ibhawodi liya ebhulohweni, udumo lwayo lwalulele ekubhejeni. Wahlela lonke udaka nayo yonke into eyaya phansi, wazulazula nokwedlula konke eyayingakuthola. Wathola omekhenika ababedlula bonke, osokhemisi obedlula bonke, okwedlula konke kwanoma yini ayengayithola ngakuye. Futhi ekugcineni ngenkathi ibhuloho seliphelile nosuku luyafika lapho lifanele lihlolwe, abagxeki bami ohlangothini olulodwa futhi bathi angeke lime liyophilika, kunesihlabathi kakhulu phansi lapho, kodwa wagubha indlela le phansi. Wayenethemba, wayazi ukuthi yonke into yahlolwa, futhi wathi ngizokwenza uhambo lokuqala nginqamule mina uqobo. Futhi lapho ehamba enqamula ibhuloho phambi kwemeya phakathi emuva kanjalo, futhi izitimela ezinkulu cishe eziyisithupha ngokulinganisana siza zinqamula zinyakazisa lelo bhuloho. Ndoda enkulu eyalenza yahamba phambi kwalolu dwende kanje umaliwa nginalo, kodwa wayenethemba. Yilo ndlela inkosi yethu ebusisiwe yakwenza ngenkathi yenze ibandla layo wahlola lonke iphoti yonke into eyangena kulo ngokuba lifanele ligezwe ngegazi futhi omunye wabaxeka umile enhlangothini wathi lesasigejane sabadimiwe bangcwela basoze bakwenza kodwa kwalungela lezi zinsuku ezinhle kakhulu lo mkhulu unqobo namandla uhamba phambi kwethu namhlanje unqobo malizamazame lenze likufunayo uzo akuyi kubakwa nokukodwa ukushelelela kulo nomaphi ngokuba uyenzile indlela futhi wayiqeda impela sicabanga namhlanje ngezikhathi zabantu sithole imiqondo yethu phezu kwezinto zomhlaba kodwa ake ngilitshele ukuthi yize mfowethu akakaze ngibe namahloni ngevangeli oh mfowethu ngingoyimfeshini endala ozelwe ngokusha ozelwe ngumoya ongcwele ngomoya kankulunkulu ngazalwa ngaleyo ndlela yilokho konke ngiyikho nakho konke ngake ngafuna ukuba yikho ngesinye isikhathi kube kudala kwakunentombazane eyayiye ekholiji futhi yayingethandekayo intombazanyana futhi ngenkathi sibuyele ekhaya yaletha eminye imibono yayo yasekholiji nayo futhi mhlawumbe kulokhu kuza abanye benu nibe neminye imibono yenu yangaphandle nani mhlawumbe niyithwalile yaye ebandleni imibono yenu eminingi awuyekeni ngokuhle kunakho konke engikwaziyo kukukwenza kulekele ntombazane ngenkathi isitimela simaphandle ngaphambili yafika nentombazanyane enye yalabo abancane umntwana ophaphile niyazi njengohlobo luka-Elvis Presley futhi ngenkathi emile lapho niyazi esitimeleni umama wakhe wayengaphandle wesifazane omdala emile lapho emaholoholo wonke ebusweni bakhe umncane onamahlombe akhothile egqoke ingubo kakalika itshali elincane emahlombe yakhe futhi lelencane ephaphile eyayinayo lena enye intombazane yabuka phansi yaseyithi awu ubani lona olusizi obukeka kabi owokuhawukela umdala na awu niyazi kwayiphoxa intombazane kakhulu yathi angazi ngoba nje yayitatazela kakhulu futhi yayinemibono eminingi yezwe ekhanda layo futhi kwakungumama wayo ngenkathi seyehlile esitimeleni umama umdadlana ogijimela phezulu ukuphosa izingelo zakhe kuyo wathi hozithandwa unkulunkulu abusise inhliziyo yakho encane futhi yafulathela futhi yaqala ukuhamba iqhela sengathi yayingamazi waphoxeka ngoba umama wayo wayemubi kakhulu kukwenzeka kuba ukondaktha waleso sitimela wayeyazi indaba wahamba uzungeza ngapho futhi wabeka izandla zakhe ehlombe lentombazane wayiphendulela kulezo zethameli wathi ngiyakudabukela ngiyakudabukela wathi ngisibonile sikhathi ngenkathi umama wakho wayemuhle ngokuphindwe kayishumi kunawe wathi wayemuhle sasakhelene futhi wathi wawungumntwana futhi wawusesiteze empeteni wakho futhi umama wakho wayeneka izingubo zokugqoka kwingemuva lendlu futhi wathi khona manjalo isithando somlilo zokheleka nendlu yonke yayisela ngabini futhi ngenkathi umama wakho mncanyana egijima ngapho futhi azi ukuthi wawusesitezi phezulu lapho wathi bamemeza futhi bazama ukumxakathisa kodwa wahluthula enakho wakukhumula futhi wagijimela emalangabini phezulu esitezi futhi wadonsa izingubo zakhe emzimbeni wakhe futhi wakusonga ngazo futhi nango eze ebuya idabula emalangabini futhi waquleke yadini futhi wena usezingalweni zakhe futhi wathi wathatha lokho kwakungamvikela futhi wavikela wena futhi wathi isizathu umuhle namhlanje ingaleso sizathu emubi futhi uqonde ukungitshela ubungaba namahloni ngalezo zibazi kumama wakho na ngiyacabanga namhlanje uma uJesu ethwala isiphambano yethu neze lonke lihambe likhululeke na kunesiphambano somuntu wonke futhi kunesiphambano sami uma uJesu wayicatshangwa ukuba nguBelzebule yilelizwe wahlekwa futhi weyiswa futhi walengiswa isiphambanweni futhi wenziwe ihlazo enzele mina ngijabule kakhulu ukuthiwa ihlazo ngoba ungcwele bakhe yebo mnumzane biza umdinqi yongcwele noma ngabe yini ofuna ukuyibiza noma yikuphi ukuPaul ofuna ukukwenza lokho akukumizi nakancane ngijabule kuphela kulokhu kuza ukuthi enhlizweni yami uJesu ovukile uyaphila futhi uyabuza ngingomunye wezikhonzi zakhe ngithemba ukuthi uyise nawe sikhathi sethu sesihambile manje sekungelezikhombisa nqonge ngenkathi zithe zizophuma izinkonzo eziqhubekayo zizoqala cishe emahoreni amabili manje kamenxa lesishiya galelunye asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngomkhuleko.
Blessed Heavenly Father, 45 minutes has passed.
Baba sezulwini obusisiwe imizuzu engabashumi amane nenhlabi yedlulile izwi seliphumile izinhliziyo zethu ziyathokoza ijubhili iyaqhubeka kungesiyo nje ijubhili yosuku olulodwa kodwa ijubhili yephakade inkazimulo wenu izingelosi ziyacula o Nkulunkulu ibandla kunqoba liyacula izinsimbi zenjabulo ziyakhala
Souls that were once condemned to death.
Mibefumule yake yalahlelwa ukufa nokufa nokuya ethuneni lika devil. U devil unqotshiwe, ukufa sekunqotshiwe, ithuna sekunqotshiwe.
Sickness has been conquered.
Ukugula sekunqotshiwe, izingoleloze sezinqotshiwe, inhliziyo embi sinqotshiwe, inzondo sinqotshiwe.
Indifference has been conquered. Starchiness has been conquered.
Kunganaki sekunqotshiwe. Ubutashi sekunqotshiwe. Ukuzazi sekunqotshiwe. Yonke into isinqotshiwe. UKristu ngumnqobo omkhulu. Bekani, bukani umnqobo namandla, kwasho imbongi. Bekani, mbukeni ekubonakaleni ukusobala. Ngokuba ungumnqobi onamandla, njengoba adabula iveli kabili. Wakhebula leyo veli eyayisithe umuntu kuNkulunkulu futhi manje uNkulunkulu uhlala phakathi komuntu. Wajabula leyo veli eyivimbele ukuphilisa kukaNkulunkulu. Wajabula leyo veli eyivimbele isibusiso sikaNkulunkulu. Wajabula leyo veli eyivimbele intokozo kaNkulunkulu. Wajabula leyo veli eyivimbele ukuthula kukaNkulunkulu. Manje iveli isidatshulwe kabili ngegazi lakhe uqobo uhambe njengomnqobi. Ibi siphelile ukufazisile ngitshe kuvukeni kwakhe futhi manje umengcele ukufakazi uthunyelelwe ukuzihola o Nkulunkulu phakade uma ekhona lapha kulokhu kusa obelibele kade engenayo iphuma esuka emgwaqeni omkhulu wele eceleni ongakaza kwazi kuhamba phumele phakathi nendawo namagqhawe amagqhawe amakhulu elinyathele phakathi nendawo yomgwaqo omkhulu Siyakuleka kulokhu kuza ukuthi bazonikela ngobubona bonke kuwe futhi baphume futhi bajabulele lokhu kunqoba okukhulu okuzuziwe inkosi yethu evukile siphe khona baba ngokuba sikucela egameni likaKristu futhi sisakhothamisa amakhanda ethu angazi ngalo mzuzwane wesikhathi ukuthi uma nizophakamisela izandla zenu kuKristu futhi nithi Kristu ngiyakuthokozela angisoze ngaba namahloni ngawe futhi kade nje nginovalo nanyana uNkulunkulu akubusise ninikazi uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise wena nawe oh hey izandla ziyahamba ndawo zonke bengithe ukuba lokuvalo kancanyana bengithe ukuba namahloni futhi ngempela ngiyayibona indawo yami manje bengingafanele ukukwenza lokho ngifanele ngibe ngiqonde nginikeze ubufakazi bami bengifanele impela ngibe yilokho bengifanele ngitshele wonke umuntu ngizele ngokusha bengifanele ngitshele wonke umuntu ngemukele umoya ongcwele nginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ensindisweni ngifuna ukuba ngumKristu phambili ngokoqobo kade ngingesuye kodwa ngosizo lukaNkulunkulu kusukela kulokhu ukuza kwePhasika ngizoba nguye umunye futhi phakamisa izandla zakho manje ngaphambi kokuba sikuleke uNkulunkulu akubusise wena hey bukani ezinqumweni kungenani amashumi amabili nanhlanu noma amashumi amathathu ahlezi phakathi kwaleli qembu lincane labantu kulokhu kuza le nze isinqumo kulokhu kusa okukhulu kokunqoba bazo ngomusa kaNkulunkulu sikumani futhi ningabi namahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ensindisweni
Oh God,
uNkulunkulu njengoba lezi zandla siphakamile nomusic kamnandi yananele move phansi endleleni njengoba sedlulile sangena saye kuphileni ngokuba wena wathi hozwa mazwi ami futhi akhole nguye ongithumile kulokuphila kungena phakade Balulile kufeni bangele kuphileni ngoba waba ngukufa ukuze babe ngokuphila ngokuvuka kwakho Wenziwe waba ngaphansi kunezingelosi wehla ukuba ube ngumuntu uphuma kulowo omkhulu umzima moyo ovela ngaphezulu owenziwe inyama futhi wawunegazi futhi wachitha lelo gazi ukuze wenze indlela yokuphunyuka yethu sonke Kunake kube siko ukuthi wakwenza siyafunda ephepelini kodwa wakufakazisa ngokungena kuphosisa ngokuvuka kwabafile nokuvusa abafile ngenkathi wawulapha emhlabeni kungesiko lokho kuphela kodwa wanikeza ukwenze kwaba ubufakazi obuyidabule njengoba wenza kuAbraham. Manje ngaphandle kwalokho wathumela imuva omoya ongcwele njengofakazi futhi sinobukhona bakhe obubusisiwe nathi futhi phakathi kithi busiqondisa busiholele kulo lonke iqiniso nokukhanya. Siyakubonga ngalezi zandla eziningi eziphakamile kulokhu kusa zithi ngithatha uKristu manje njengowami. Oh uNkulunkulu uma bengakaze babhaphathize emanzini ukumelela ukufa okukhulu ukumbelwa nokuvuka kwenkosi yabo ebusisiwe kwangathi bangabuya enkonzweni kulokhu kuza balethe izingubo zabo futhi balungele ukwenhlela phansi kulichibi eliyiqwa siphe khona baba. Sibusise sithethelele izono zethu sizokunika udumo ngeminyaka ezayo lapho imbi siphelile lapho intuthu siyomile nenjabulo isiphelile yonke yalezi zindebe zomhlaba lapho sikubonga ngaye yonke indizinayo sizofanele sibe namaphimba amasha ubuntu obusha ukukubonga ngakho ngathi singangena phakathi khona ke ngenjabulo ngokuba sikucela egameni lika Jesu Christu. Amen. Asimikeze inyawo zethu manje. Ningazikhohlwa izinkonzo ngelesishiya galulunye ligamenxe hambani niye ekhaya ibani nokudla kwenu kwasekuseni nibuye sibheke kuba nani manje bese kuthi ke kulobu busuku khumbulani ngizofanele ngiphume kule ntambama ngitatisha futhi ngikhuleka.
For I say unto you that Christ is alive.
Ngokuba ngithi kini ukuthi uKristu uyaphila akafile. Futhi ngiyakhole ngayo yonke inhliziyo yami uzoba lapha phakathi kulesi sakhiwo kulobubusuku ukukhombisa ukuthi uyaphila ukwenza izinto ezifanayo azenza ngalokho kusa kokuqala kwephasika nasohambweni lwakhe lwempilo. Uma lokho kungenjalo kholeke kade ngingumprofeti wamanga ngijabula kakhulu kwazi kuleli hore liminyama kakhulu esiphila kulo manje lapho lonke ithemba ngokubonakalayo sekuhambile uKristu idwala liqinile esingama kulo yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezishibishayo. Kulungile lethe lincane iculo lokuphuma likahamba negama lika Jesu wonke umuntu ndawonge manje. Hamba negama lika Jesu Bwana wosizinokuhlupheka liyothokozisane. Nibani futhi nixhawulane futhi nithi ayibonge inkosi kumuntu ongakuwe. Ayibonga inkosi. Themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu. Kamelini kuku olimnandi kangaka. Themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu. Manje wonke umuntu bukani ngapha ngo asimdumise nje. Asiphakamise izandla zenu futhi sithi siyakubonga Nkosi ngokusindisa umphefumulo wami kulungile wonke umuntu. Ngiyakubonga Nkosi ngokusindisa umphefumulo wami. Ngiyakubonga Nkosi ngokungingcwelisa. Ngiyakubonga Nkosi ngokungepha intendezo yakho enkulu igcwele kakhulu futhi yesihle.
What a blessed thing. Do you love him? Say amen. Oh, that
yinde busisiwe kanje niyamthanda na uthi amen. Oh yonke into isiqedile manje bantwana yonke into isiphelile ayisekho impi akusekho ukuhlasela akukho lutho ofanele lwenze sekuvele kwenziwe siyajabaza nje. Oh hey siphelele kuye ngencikile ng ngilondekile futhi ngicinekile kuyo yonke ingozi ngencikile 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 ngaleliya phakade. Kunani kanjani ukuhamba kule ndlela yomhambe ngcwele ngenyukile engalweni yaphakade. Ikhanya kanjani indlela yezinyawo ekhulu usuku nosuku ngencikile engalweni yaphakade. Ngencikile ngencikile ngilondekile futhi ngicinekile kuyo yonke ingozi ngencikile 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 engalweni yaphakade. Wena ongakwazi futhi oneduku likhiphe. Ngencikile ngilondekile futhi ngicinekile kuyo yonke ingozi ngencikile 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 ngalweni yaphakade. Manje iphepha lakho ngencikile ngencikile ngilondekile futhi ngicinekile kuyo yonke ingozi ngencikile 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 engalweni yaphakade.
What is it? Safe and secured.
Kuyini na ngilondekile futhi ngicinekile konke sekwedlule konke kuphelile yipi siphelile uPaul okugcina lwephuliwe wenyukile. Haleluya. Ngencikile ngencikile ngilondekile futhi ngicinekile kuyo yonke ingozi ngencikile ngencikile engalweni yaphakade. Manje sikhothamise amakhanda ethu abheke ngasothulini lapho uNkulunkulu asithatha khona lapho ngolunye usuku siyokwenyuka siphuma othulini lomhlaba. Ngokuba inkosi yethu yaletha othulini yangena othulini ukusinika umoya wayo ongayikufa wenyuka esuka othulini futhi bonke labo abakuye bayokwenyuka naye ngolunye usuku ezindaweni zababusisiweyo. Njengoba sikhombisa amakhanda ethu ngibona umfowethu Smith phakathi kwethu kunokukusa umelusi we-Church of God ungibizile izolo ebusuku. Mfowethu Smith ungama uthi qekelele. Ngazi manje ukuthi uma umfowethu Smith ezosikhipha ngezomkhuleko njengoba niphuthuma-ke emakhaya enu futhi niyoba nokudla kwenu kwasekuseni buyelani inkonzo kasanti isikole nenkonzo yompaphathizo ngokushesha iqala ligamenxe lesishiyagalolunye. Singakhothamisa amakhanda ethu ngenkathi umfowethu Smith esikhipha ngomkhuleko.